ma seblo ndakushi my missi zose mama ndakushi my missi zose mama sunde ke sunsige sunde ke sunsige ore moyo gone nakupenda mwikanyone ore moyo gone nakupenda mwikanyone sindo kusiga sindo kuleka sindo kusiga sindo kuleka acha waseme mimi kwako zezeta
zezeta mama
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 Monica we
Monica mama
Monica we
nakupenda sana
Monica we
Monica mama
Monica we
nakupenda sana
Monica we
Monica mama
Nakupenda na kujali my baby girl Chonde chonde ma usije changanya Nakukunga na kunyoma my senyora Chonde chonde ma utaza kuntiga Inuka cheza tanya tanya Unavoka tiko na wachanganya Inuka cheza tanya tanya Unavoka tiko na wachanganya Dunia nyamugorora Utaza kuchora Uweto kumaribwa Utaza kuchora Urogendo basikeri Tana kagari Usafiri basikeli Sina felali Orogendo basikeli Tana kagari Usafiri basikeli Sina felali
Monica we
Monica mama
Monica we
Nakupenda sana
Monica we
Monica mama
Monica we
Nakupenda sana
Records.